Sure. Hey. King Kid and Daddy Beat. Don't know yes, it's part of me.
Like snort.
Ngiyaphanda mje, ngiyazama mje, bengikhuluma kabi. Ngiyaphanda mje, ngiyazama mje, bengikhuluma kabi.
Unondaba bafuna ungcolisa igama lami nanghleli nani intwana zami abajabuli imtshe intwana yami bekezele uhlale nami bafana bempilo ngisuka kude nimisa icala lempilo ngiyabuza awayibe ngizona cause ngiyazona angifuni ukuphila ngapha angifuni ukuphila nabo bahlezi bengicabangela amacinga okuthi ngicabane naye angifuna nihluke kunabayo inkosi siphendulekayo angoba besibukela phasi acele kwabaphasi amaybe bazokhuluma nathi amaybe nalaba kuluma kabi bazosikhohlwa kancane 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 ngifuna siphakameni intwana zami
ngiyaphanda mje ngiyazama mje bengikhuluma kabi ngiyaphanda mje ngiyazama mje bengikhuluma kabi
Man, ngiphe amali jabulisa intwana zami balibonele uthando lwami dalina kuthi akuloni ikhono lami kuthi ngihlale nabafana bempi namantombazane othando cause inyazami ukuthi siphakamise igazinani mje esikhundleni sokuthi bangisupport bakhethe ukungikhuluma kabangithathele phani antwana yami cela sibambanini siphande ngisho nasebumnyameni asihambeni ngowetushoni sizoyale phezu njengo-Big Zulu ABM cela nicinisele mantombazane othando cela nibekezele ABM cela niqinisele mantombazane uthando ngicela nibambelele
ngiyaphanda mje ngiyazama mje bengikhuluma kabi ngiyaphanda mje ngiyazama mje bengikhuluma kabi
Record.